www.kwanjadivine.com.
Cuckoo music.
Santelo.
Le 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 le. Sochela, dikumba nuyo mzindi tsogolela.
Simudzalala kuti ndichite manyazi, kuti nditele manyama adani. Mumandikonda, ndimakukonda, ndimakonda na ifeyo.
Mukale mbali yanga tete zitandizi, ndilimbikitseni ndikamafoka. Ndikumbutseni kusamala zainu yawe, pakuti wankulu ndinunoka.
Chikondi chanu chachikulu, ndawe
Ndi chabu inu hane pese Ine yonda ona ukulu wanu Ndi chifukwa cheke ndi kutengi makukonda Zanga, oye, mawina moyo wanga Neno kukala ndinu yo ndichi sangu changa
Ndinu Yehova otazani madalito Ndinu Yehova okululuka matimo Ndinu Yehova opeleka ntondele Ndinu Yehova mwini chilangebe jose
No, kukusia nisi zingateke inu Ndinu tate wa moyo wanga
Na malengo ndipa tuzo sendi mafuna pa moyo wanga
Ndindi enda nanukuliko seko mwe munda piti Kulondolani
Nini ndingi mavagu komandika magu imbilani Ino tate wanga Chikonjano chachikulu ndawe zose
Ndipo ndi chabu inu hane pese Ine yonda ona ukulu wanu Ndi chifukwa cheke ndi kutindi makukonda
www.kwanjadivine.com